reggae music from us.com.
Richmond
producer
Mr. Good Vibes.
Legendary music.
Chapa Moss family. The Black Swans. Denti tuku mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku mtaka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana chiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku, taka kuno. I got two wives, one am I busa. I want to eat the meat, munga ni samusa. Nifuna nifake mukati makendo. Whatever situation you in, I'm going to handle. Ya lowa lowa mune, ya lowa lowa. Nifake mwana uchi, ya lowa lowa. Screaming, shouting, chapwa. No kukusha tapula tiva leo mfuwa vepwa. Denti tuku, taka kuno. Chirimba chiri tuku, taka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku mtaka kuno. Batelo bali tuku mtaka kuno. Misana shiri tuku mtaka kuno. Chirimba chiri tuku mtaka kuno. Fabumba pela muto pambale. Pala mina naifa tufike fye mbale, yeah. Kuli wansa naifa tutandale. Inesha funya pa flopu, jwansa ndaba pela hiti. Towela with a big buddha shisoliti. Kutika chirwimbo umfa kofe biti. Mwandi, yoni tunka. Kuba pela mabanga, that's my duty. Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Batelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bari tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirimba chiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bari tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirimba chiri tuku, mtaka kuno. Silver Pro Mr. BCM Selase Mungeles Piggy Man Ba Sebastian Pachingola.
Producer.
Anybody there? Mash up the beat.
Denti tuku, mtaka kuno. Chirimbo chiri tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno.
Promos.com.